bibera mu mukwano bwe bisinga biraba mu mikwano mukwano gwange yabudde mu mukwano kati omukwano gufuse gwakacwano kutukozesa ebirungi abalala ne kubakozesa ebikyamu baganda bange njagala omukwano naye guno gwenasanze gwakacwano nabasanze mu bikonde kabekuba nga bayombera mukwano embapira nenegweka mu kasonda ogenda okumala nga baana besansa
kyokka mukwano erumba tetesa nsonyiwa obonyize manya busungu bonna kyokka mukwano erumba tetesa nsonyiwa obonyize manya busungu bonna
omukwano gwe gutono bwe gusaana abaagalana oluusi nga balwana bagotola bizibu byabwe mu mayumba ne bafuluma babiri nga kiwedde simanyi mutonzi bwe yakuwonda surprising bwe gutyo bwe twagusanga actually nkisiba bwe gutusigala no matter what abantu tebagamba siwagidde bino byakulwana naye bigonjola ku mbeera
mukwano erumba tetesa nsonyiwa obonyize manya busungu bonna kyokka mukwano erumba tetesa nsonyiwa obonyize manya busungu bonna
jepetayita mubange abalina omukwano nga balina ebizibu tunuulira ebizibu byabwe biba bibalwanya ng'ebisinga byamukwano kwa kisenge jepetayita mubange abali mu mukwano nga balina ebizibu tunuulira ebizibu byabwe biba bibalwanya ebisinga byamukwano kwa kisenge sagala wamaliga omusajja takyasobola omukazi tayimba nako abalala bagegeenya sagala wamaliga omusajja takyasobola omukazi tayimba nako abalala bagegeenya
Kamu kwano, erumba tetesa nsonyiwa.